Canivera huda mboka
Tone
Adipenda na kawambo
Tone
Nana naki dai banana
Tone
Akitaka dadarani
Tone
Adipenda na kawambo
Tone
Nana naki dai banana
Tone
Akitaka dadarani
Tone
Kinaliza ni mabola wanatengiza Cheki venye uko nyuma kuna beringika Zimeshika zimerunda cheki kinalinda Ni mashasha kata wabatengiza madaba Juchini minapenda chuni waba waba Wanze siku mbaka mchana
Tone
Kuna njeve inje bana
Tone
Shepuni ya vera sura kode
Kani vera huda mboka
Tone
Adiprenda na kawambo
Tone
Nana naki dai banana
Tone
Akitaka dadarani
Tone
Adiprenda na kawambo
Tone
Nana niaki dai banana
Tone
Akitaka dadarani
Tone
Seki dada, ujibamba kwanza Na madame ni madiva shake ya haga kwanza Seki space ni piki shake ya haga lao Senorita, kata kiuno kwa maliza Haa mtunge lika Una mchezo kwa kilisha them pige luga Kikubali nkumaliza ma
Tone
Kanivera huda mboka
Tone
Adiprenda na kawambo
Tone
Nana naki dai banana
Tone
Akitaka dadarani
Tone Tone
Adiprenda na kawambo
Tone
Nana niaki dai banana
Tone
Akitaka dadarani
Tone
We mshaiva kozama vajoka maria Iza basa na stand mini na chabia Mbaya sana 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 kama unafagia Rada na ikula na macho tukinkazia Kwanza tere msha zote zinyumevalia Tukichafua asafi pale Tanzania Tikiraruwa asali lazima tutalia Venye na yona iko wazi lazima tuntengia
Kanivera huda mboka
Tone
Adiprenda na kawambo
Tone
Nana naki dai banana
Tone
Akitaka dadarani
Tone Tone
Adiprenda na kawambo
Tone
Nana niaki dai banana
Tone
Akitaka dadarani
Tone